kitongole kibwanza ako umazi wana mwanda mkwanga Uganda echa National Water and Sewage Corporation bategezeza ni mwongere kutegeza wana Uganda inti wakenda kwongere kubwa amaza mayonjo atenga siga usere okwe tole gwanga lionana dira mwaka bili makumi abile mwakaga mkwongere kone Dembe FM akulia kitongole chino wano mchibuga Kampala ingini ya Muhammad Rutaya ategezeza nti amaza mayonjo bakwongere kate kakenye siroga waereza wana Uganda okakasa nti watu mrevi wabula mwabia abwe atenga siga usere nga buli omu asobola okugagula n'okugasasula ensimbi ayongedde okutegeeza nti mu kaseera kano bongera nabo okumanya omuwendo gw'amazzi amayonjo kubanga gatumbula ebyobulamu ebyenfuna by'eggwanga byongera okubanga bitumbuka Lutaya annyonnyodde nti ministry evunaanyizibwa ku by'amazzi n'obutonde bw'ensi bakola kino ekisoboka okulaba nga bakola omulimu gwabwe okutuukiriza bannayuganda bye beetaaga okufuna amazzi amayonjo agatali ga buseera ate nga gali ku mutindo gw'ekika ekyowaggulu Lutaya ayongedde okutegeeza nti ekitongole kino eky'amazzi ekya National Water and Sewage Corporation bakwongera okukolaganira wamu ne bannayuganda era baagala okakasa nti liita y'amazzi ebeera ku nnusu kikumi kyokka olwo nno omuntu asobole okakasa nti ate asobola okugafuna nga tata ataganyiziddwa